mbaga nti ekintu kijja tuwanguka mu ngalo. Bino bye mweka zaakaza tubiveeko. Mukama waffe, ffe bannyini kintu ekyo naawe kkiriza tukutegeeze. Enensi yaffe
Bosco talina manifesto mwe bakijana mwabitegedde. Mbiraba mawulire yafunye pressure mwabitegedde. Bosco talina manifesto mwe bakijana kamba tegeze. Besije no twakutegedde ebusaba no sanze bukete. Omuzira tulina omu mu Uganda tulina center mu. What the government yatuvaamu tulumbe na manye tetugwamu. Tubikwase Kyagulanyi mpajiriwaka musajja wa manyi. Mwebuuza nzani yenze tetenda kisanyi. Bosco talina manifesto nze mumanyi kuva mbuto oba wewala mfufu. Eno government ye kukuba kasoto. Let's do it every hour. Eno ye sour people power. Let's do it every hour. Kweyeba se nywa kukawa. Ndi mwana wachitu nenambia bulumi bonambu tende kulutambi. Tulimu kampi tukuba biwove bambi bambi tukulembeze Uganda mwena no propaganda chiri munda chinumira muri munda ba people power tusabe katonda. Social media yekelezia mukampe hallelujah. Tunonya lupia tubatugia kushoto kulia bakampa tibaline mamba feno tubakubisa namba isawa power tubagamba people power yesawa. What's called talina manifesto mwe bachijana mwabitegede. Mbiraba mawulire yafunye pressure mwabitegedde. Bosco talina manifesto mwe bakijana kamba tegeze. Besije no twakutegedde ebusaba no sanze bukete. Bosco talina manifesto mwe bakijana mwabitegedde. Mbiraba mawulire yafunye pressure mwabitegedde.